emgwaqeni zinet uzamuhlule kodwa lokukhule thathi busizo bawulahla ngithe Mangabuka manje uNkulunkulu uyangibless. Wey mama.